N-Y-A-S-H-I-N-S-K-I, I stay fly. G-O-A-T, that's no lie. Na baki T-O-P till I die. Miss wadanganyi bana, this time umati mesha decide. Wanati wana legalize marijuana, yeah. Nifani na una design, nilianzishanga mkirime. Domana na ti-describe, kafundi wa makaria. Nini nikasi define, kutoka mali tumetoka di kujifine. Kwa keja zina master, mbili umrasta na akili. Na mwezi zipima tamkismama na ratili over there. Really niko fine, check the moment are you jisha mua. Since tizi kona pombe wana wine. Na si tuko busy tunagombeza na online. Mapanganga sayo inchi na chomeka na tukea. Siasa ni za tribal line. Streets ni mimi na jaba na ma idol mind. Industry likuwa flat kila vital sign. To agree comeback yangu ilikuwa right on time, yeah. N-Y-A-S-H-I-N-S-K-I, I stay fly. G-O-A-T, that's no lie. Na baki T-O-P till I die. Hits mingi ka the mushrooms na punit pamoja. Wanasemanga mini ka kikundi mtu mmoja. Kando yangu iko mtu ana kidungi kwa toja. In case wa track bimana mvi na kocha. Mimi na sosi kaongezeni chumvi na sosa. Mind iko sharp kama suti inatosha. Shugli na piga sio lazima mzione. Been here forever na bado ni ngumu mnisome. Sumu jikoni saisha iva. Umona nimedumu mwisho umekuwa believer. Vijua vigumu ndo fika mali nimefika. Kwa mana wathi yako aseme we ni diva.
N-Y-A-S-H-I-N-S-K-I, I stay fly,
yeah.
G-O-A-T, that's no lie. Na baki T-O-P till I die.
Kambese na skusha, my household name. I'm the best ever, lose never, I can't complain. Already in the hall of fame and I'm still playing. Goat shit, I'm forever in my own lane. Brought the game back, mina sauti hakuna argument. Made a space for you young niggas, msiwai forget. Na your debt wezi lipa, when you guess. Wanapata hit moja, when you mess, when you wisha. When you tafta shortcut, wanabaki wameban. Took time off his shit, nikai study na nkai learn. Kani nayo John lifanya kazi na nkai earn. Kani luck, basi I'm as lucky as they come. Shinchilla.